Silence Bana.
Jabi Pro on the beat.
Jalmasa.
Yero Life Music. Sasigo, nyojani sasi vini dina rosia. Tena zima ni sumile niyo. Hika makumi maku adi perform. Just losing myself, I'm losing my weight. Niku mgeni peri dongu pe
Shingi watu anikenda
kenda, kenda.
Si hiero nye mitopira
Zunga zunga ya Marberi neni kani ya Chengi beka vura vura ya Pacheka neno ni kani ya
Palazzo, el rap,
Silence.